Nabenga yo sikoyo,
olingaka alfa omega bo.
Nabenga benga e Tonleliyo papa ya kosunga bane
ah, Yahweh
Chilo
Alleluia Tonleliyo papa ya kosunga bana
Hello ime yeso yo mo pesi na kimya toleli Toleliyo papa ya kosunga mboko yo
ah Yahweh Alleluia Toleliyo papa ya kosunga bana
Yeso kanga singa na kingo Hata na kimi Nazo
kimi na zongela kayeshino yangona koma koyeba
yeba yeba
yeso yakubambe kobina bina bamba bambe yesu bango bango yeba te koseka seka bamba bambe yesu bambe bamba libamba mama ganga ganga yeso yo yeso yo yeso yo
Zambena,
ayo, ayo,
Zambena, ayo,
ayo.